DutchMusafir.com.
Penzi lako ameze, nimefika ma, sije na chanjiani, jia panda ma, taja nipa uchizi, nitinge vesti na tie, nuki tuku wakanishanga, wako sina neno, show me what you got, chochoto nachosema mama, swezi clash, na nipa mapenzi ya sayari ya wapi, lakini tanunua tausi mishingapi.
Nashikwa uoga, domana na kucheki, cheki kila masa, si uko moja, na kupake si baby usije kunikata.
Cause I love you, love you, love you, love you, love you, love you. Cause I love you, love you, love you, love you, love you, love you.
Chekesha chekesha utazania mpuzi. Weka ngoma yote hata ikiwa blues. Ntacheza ntaluka, ntadunda dunda. Najua kwako mama mimi kama punda.
Oh baby, baby, mapenzi ndo furaha. Tuyo enzi, enzi, usije kunikata. Ndomana nashikwa uoga, ndomana na kucheki, cheki kila masa. Si uko moja, na kupake si baby usije kunikata.
Cause I love you, love you, love you.
Say I love you too, baby.
Love you, love you, love you.
Say I like.
Cause I love you, love you, love you. Love you, love you, love you.
Me and you.
Cause I love you, love you, love you.
Feel me.
Love you, love you, love you. Cause I love you, love you, love you.